land, anaambiwa leta logbook, leta title deed. Kina mama nyimna title deed? Mko na magari na malogbook? Sasa mama Zamza, mimi nilivyosema hizi policies lazima zibadilishwe, akaenda huko mama Zamza. Na nikisema natetea watu wangu, sitishi na mtu yoyote. Kama youth fund haifanyi kazi, lazima tulazimisha ifanye kazi, hawa vijana waweze kujisaidia biashara na kwenda nje. Youth fund iko na msichana wenu wa hapa Likoni, lakini nashangaa vijana wengi hapa wanakuja ofisini kwangu, kina Yusuf nimewapeleka Qatar, nimetoa mshahara wangu kuwapeleka. Wakati ambapo youth fund iko na yeye anataka hichi kiti cha women rep, kama wewe unasimamia youth fund, patia hawa vijana pesa waende wakatafute kazi nje, waweze kusaidia hawa kina mama. Ngafu natoa sitoi, yeye pia atoe ya youth fund, alipewa na serikali hizi pesa aweze kusaidia hawa vijana wenzake.